nibo bashyize hamwe ibiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange. Dusangira ijambo yagumye muri Baniyahe Inyarutarama mu mujyi wa Kigali nyuma y'imyaka myinshi bahanganye n'ubutegetsi. Kuwa kane w'iki cyumweru kirangiye bwatangiye kubimura ku ngufu, bubajyana mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Nabatindiye ndababwira ko inzego z'umutekano mu Rwanda zagose Baniyahe yose ku buryo kwinjiramo no gusohokamo bitashobokaga. Abaturage twabasanze bangiwe kwinjira.
Nari mvuye ku kazi hanyuma inje sanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Twumijwe nuko urabona niba umuntu akorera hano twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka.
Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda iyo nzu turayemeye, nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira dukusanye ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara.
Bavuze ngo ni ukwimuka ku ngufu. Urabona hano harayemo abasirikare na polisi baruta Abanyarwanda batuye muri Baniyahe na Rwukiza, abarata abasivile bahatuye kandi baza bikwije. Bivuze ngo twavuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu, nta ntwaro dufite ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande.
Rwose mu gihugu ariko ibi ntago bikwiye, ntago byakagombye kuba.
Kubwa byagombye kugenda bite?
Kubwanje bakagombye kuzana abagena agaciro. Hano hari abantu bize bazi iby'imibare, bakabarira buri muturage ibintu byiwe. Niyo bamukura hano bakamujyana mu Bugesera cyase bakamujyana Rwamagana bakamugurira isambu bakamushyiriramo inzu igaragara n'ahantu agomba gutungira abana.
Wowe bikugezeho wakitwara mute?
Nakitwaramo gute, sibyo guhagarara ku mutima nta kukitwaramo.
Aho bajyana ubutegetsi buvuga ko buri kimwe giteguye neza. Uyu ni bwana Adalbert Rukebanuka, umuyobozi nshingwa bikorwa kare ka Kicukiro bari kwimurirwamo mu Busanza.
Yageze hano muri iyi site icyambere turabakira tukabasobanurira nuko hateye, twarangiza akajyaho bamwandika bakareba ibyangombwa afite indangamuntu bakareba koko ko ari ku rutonde rw'abimutse bavuye hariya, hanyuma bakareba n'inzu ari bujemo. Ibyo birangiye tunareba niba azanya abana, kuko mu minsi mike amashuri y'abana aratangira, tukareba abana be biga mu yihe myaka kugira ngo tumenye n'amashuri tuzabashyiramo ku buryo bizorohera abo hatazigera habaho icyuho na kimwe ku bana bazatangira ishuri. Ibyo iyo birangiye bajya mu byumba byabo, bagera mu byumba bamaze gutunganya neza mu byumba, kubera ko tuzi ko hari abaje batabashije guteka kubera kwimuka n'ibindi, tukabagezaho amafunguro byibuze atuma batajya kurwana no guteka ko kamwanya hanyuma ibindi bakaza kubikora nyuma. Muri makeya nibyo. Ubwo wagira ikindi kibazo, dufite n'indi desk dufite twashyizemo hano, yuwaba afite ikindi kibazo kitagendanye nibyo kuba twakemukemurira. Ndetse dufitemo n'ivuriro, waza afite n'ikibazo cy'uburwayi ushobora no kuba warimo wimuka wenda hakagira akantu kagusharura, ubwo icyo gihe harimo n'ivuriro hano ryahita rimufasha. Umuntu wese afite inzu ingana ndetse ahubwo ziraruta imitungo, agaciro k'imitungo bari bafite aho bari bari. Niyo mpamvu abaje harimo ubwogero, harimo aho gutekera, harimo naho kuryama. aho ngaho haba hahagije umubare waho w'ibyumba byo biterwa n'ingano y'inzu yarafite hariya kandi urebye inzu yose iri aha ngaha gaciro kayo kaba kigiye hejuru cyane urebye n'ibikorwa remezo bihari nuko inzu ubwazo zubatse ubona ari inzu nziza cyane kandi abenshi bahari barazishimira
ijwi rya Amerika bavuganye n'ingeri nyinshi kuri iki kibazo bakimara kumenya ko bagiye kubimura ku ngufu harabahisemo guhungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo
navuye mu rugo mbonye bikomeye nko mu gihe cyo mu masaha ya saa yine n'igice za nijoro
yego
ndavuga nti uko byagenda kose ndabona ibintu atari byiza mbonye atari byiza ndabona kwiha amahoro nubwo mfite umuryango mfite abana mfite umudamu ariko ndavuga ngo hato ntaza kugira umuntu wenda ashobora gukimbirana kuko narabona abonaga baca munsi y'inzu iwanjye cyane cyane ko nasigaye ahantu hasa n'ahaguye uwari wese yankurura nuko ndavuga ngo ubwo bigishoboka kuba nagenda reka mbe nigiye hirya ho gatoya
mu yandi magambo wahunze urugo rwawe
naruhunze kugeza ubu kuva ejo saa yine nibwo navuye mu rugo ndagenda
mugabo iyo ahunga hari tunahungana wowe wahunganye iki
inkweto n'ipataro uko n'umupira n'ibyo ngibyo nta kindi
abahunganye ibyangombwa by'ubutaka wowe ntabyo wahunganye
mu by'ukuri ibyangombwa byanjye byo hari aho biri ntabwo biri mu rugo kimwe n'abagenzi banjye bandi kuko bari bazi ko hariho gahunda yo kuza kubisaka bakabitwara niyo makuru twagendaga tubona ariko ubu nta kindi uretse kuba wafata agura ikarita ya banki ukagura perimi ukagura irangamuntu na tapatigo yo kugera mu muhanda
ababitanze si bo n'ubundi bashobora guhindura ibyo byangombwa
ntekereza ko hari igihe n'amafaranga y'igihugu ahinduwe kaza amashyashya ibyo nabyo biri mu burenganzira bwabo cyangwa n'iki sinababuza byose burya birashoboka
niki wabwira ababafatiye ibi byemezo
icyo nabwira abadufatiye ibi byemezo icya mbere ni ugushyira mu gaciro bakamenya ko umuntu ari umuntu icya kabiri nanone ni uko nzi ko buri wese ahura n'ibibazo ku isi waravutse ukaba umuntu cyane cyane ukaba umugabo uburyo ngo Imana itera amapfa n'inatanga aho bahahira buri hari icyo Imana iri kunteganyiriza kuba yarahisemo kuntuza kuri umusozi
ikibazo cy'amasiko uzabundabunda kugeza ryari
bo simbizi kugeza igihe Imana izabyemerera kandi n'ubu ntabwo nishe n'ubundi mu gihugu ntabwo ndi kwirukanka kubera ko ndahari ntabwo nagiye mu mwobo ndi ku gasozi ndi ku gasozi birumvikana ariko nta kindi narenzaho nta n'ikindi nakora kugira ngo ibyo bihinduke ni ibintu bitoroshye n'ubuzima bukakaye
kubera ko polisi y'u Rwanda yatwangiye kwinjira muri Banyahe twakoresheje ibishoboka byose tuvugana n'abarimo tugamije kumenya uko bamerewe
ahangaha ni ukuvuga ngo abapolisi nyine batugose nakujya mu kazi ndetse no ku kazi koreje imodoka iza kuntwara
yego
bayisubizayo ntibantwasha umuriro n'amazi bawe kubakupye
yego
ari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru ivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa ngendi mu rukiko bakagombye kurindira kuri 29 bakaduha umwanzuro
mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite
kurya no kurira aho tugiye urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine imwe babo hagati yo Zelensky yamenyaga ko Putin ari bubatere ibisasu biremereye yoherezaga drone akababwira ati mwihishe mu buvumo natwe niko bimeze ukuvuga ngo rero umuntu nimba badukunda nk'abenegihugu nimba ari igihugu cyo kuvuga ngo umunyarwanda ku isonga yumva umunyarwanda kuvuga ngo ubungubu bimeze nka ya mabwiriza nimba arayakera kwa Hitler nimba araje bavuga ngo ufite imbaraga ni ukomeza udafite imbaraga agasigara rero ni ukuvuga ngo ntukwamburwa ibyawe ureba bitwaje igishanga
none biragenda bite rero amaherezo araba yahe
amaherezo ni ukujya gukodesha kuko nkavuka njye yambwiye ati uramuka utanga icyangombwa uraba wemeye inzu ubwo uranyishyura amafaranga twavuganye ese miliyoni nayibona twavuganye se kugira ngo amagarare ko nta kintu namuhaye nta kintu nabona icyo gihe uremera ugafata inzira ukajya mu bukode ukagenda ugakodesha ibyawe byose nk'ubu inzu yanjye bari bayibariye miliyoni 8 muri 2017 ubu ngubu yari ihagaze miliyoni mirongo ine uko nsoje bayibaze metero kari guri mumbu munani uri yayigeze kuri mirongo inani na bibiri icyo gisukari yaguraga amafaranga atandatu n'itanu ubigeze ku bihumbi bibiri umuceri umufuka waguraga ibihumbi cumi na bitandatu ubugeze kuri itatu n'umunani ubuse umuntu yakubwira ngo uyimuka ntaguhaye nayo kuzarya harimo abasaza b'imyaka bageze mu myaka irenga ya pasiyo yatungwaga n'ayo mazu ni ukuvuga ngo rero tugiye mu mudugudu ariko se ni ukujya kurimbukirayo kuvuga ngo redi ubuzima buzajya bukunanira uvuge ati sinimba namburiwe mbararase namburiwe nka bya nibyo bavuga ngo naje bambwira ujya ubuganda bataye ubutindi none yamburiwe muyambuwe ku manywa ya rukamba
ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro
njyewe ndumva twaratakambye na perezida arabizi kuko turaturanye ni ukuvuga ngo uwo dutakambira adufashe adutabare nka kwa kundi ujya kuri gurega ugasanga urugero nimba imana ariyo yabiduhaye rero irabitwambuye kuko yabishatse izongera iduhe ibindi
ku wa gatanu tariki ya cumi n'esheshatu z'ukukwezi kwa cyenda imodoka zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda zatangiye gusenyeraho muri Banyahe gusa habaye icyitonderwa ku bafite imitungo y'agaciro karenze miliyoni mirongo itatu n'eshanu z'amafaranga
gahunda yo kwimuka impamvu ntimuka
yego
ni uko nasigaye njyenyine nkaba ntafite ubushobozi bwo kujya gukodesha ayo mazu kandi nkaba nta nzu yanjye iri mu Busanza bitewe n'uko iri hejuru ya miliyoni mirongo itatu n'eshanu izo nzu zikaba nta ziriyo kandi noneho nyiri inzu tukaba tutari kumwe
nyiri inzu uravuga umugabo wawe
ndavuga umugabo wanjye kubera ko afunze
bari kubabwira iki rero abategetsi ku bantu bafite imitungo irengeje miliyoni mirongo itatu n'eshanu
batubwiye yuko nyuma y'iki cyumweru baduha igisubizo ntacyo turabona iki cyumweru kigiye gutangira
ubimeze bite aho ngaho ko numvise amakuru avuga ko amazi umuriro baba bivanyeho muri kubaho mute
amazi umuriro nta kintu gihari dufite amazu y'ubucuruzi yavuyeho ahantu ho guhahira ntaho dufite ndi mu matongo njyenyine nta bandi bantu ubwo n'abandi b'iyo mitungo bari hirya cyane sinzi niba bahari kuko sinemere kuhava baratatanye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuri ndacyahari njyenyine mpari ntegereje inyuma y'icyo cyumweru bambwiye ntabwo kirashira
gukodesha cyangwa kwimukira ahandi hantu biri gushoboka
gukodesha nta bushobozi mfite bwo gukodesha ntabwo bitewe n'uko wakamfashije ntawe mfite ndi njyenyine ntabwo ndi gukora
umugabo wawe Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bahirimbataniye ko abaturage bakwimurwa bikurikije amategeko mu burenganzira bemerwa n'amategeko uramusura bikemera
kuva yafungwa ntago ndamubona iyo ngiye barambwira ngo ntawe uhari
bandi bande
abayobozi mba ngiyeyaho nyine kuri ribu bambwiye numvise nabonye ku kinyamakuru ko afungiye Remera hanyuma ngiyeyo nagenda bakambwira ngo ninge ahandi najya ahandi nabwo simubone ariko aho nabashije kujya ni ku Kimihurura kuri ribu yaho hedikota yaho niho nagiye ngiyeyo barambwiye igisubizo bampaye barambwiye ngo mbwire ngo umugabo witwa Metre Inosa ngo azaze ejo mu gitondo saa tatu niwe uhakenewe njyewe bikanga ubwo byahuriyewe rero nibyo gusenya tukabura naho tunyura ntitujye dusohoka ndarushye ni ukuri kuba ndi njyenyine mu matongo ni ikibazo gikomeye kuri njye ntafite uwamfasha cyangwa mvuga nashakiye n'iyo nzu yo kubamo ni ikibazo gikomeye n'ubushobozi ntabwo mfite abana amashuri agiye gutangira ni ikibazo gikomeye kuri njye
abana bawe bari he
nabohereje mu ntara ko ntafite ubushobozi bwo kubagaburira
mu ntara aho bazagaburirwa bw'ubuterere
ntabwo mbizi imana izabarengera
uwo basenyeye yemererwa gukuramo ibintu bigenda bijya
babahaye iminsi ibiri ushoboye kubikuramo utabikuyemo ntabwo mbizi kuko njye ntabwo nemerewe kuva aho hantu ndi mvuga ntiyenda ubwo ndengeje mirongo itatu n'eshanu yenda ndagira ngo nange itaza ngo ziyicaho nkagira ngo mbibasare nyine kuko ziyirengeje kuko batazirengeje bitayirengeje ntabwo mva mu rugo niyo mpamvu ntashoboye no guhahira abana kuko ntabona aho nkorera cyangwa akazi cyangwa no guca inshuro
ese ubwo iwawe hagenewe agaciro ka miliyoni zingahe
miliyoni mirongo icyenda n'imwe
aho ngaho se mu bantu barengeje miliyoni mirongo itatu n'eshanu muri nk'abangahe
ni bake cyane kuko ntawe twegeranye ngewe
ntabwo uzi umubare wa nyawe
ahantu ari bari haru ntabwo barenze abantu batanu
ijwi rya Amerika ryahamagaye kenshi umujyi wa Kigali tugamije kumenya impamvu bahisemo gusenyera abaturage ku ngufu kandi hari n'ababurize mu nkiko imanza zitaracibwa. Uruhande rwa polisi y'u Rwanda rwo rwemeza ko nta ngufu bakoresheje mu kwimura abaturage. Navuganye na CP Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda.
Oya, nta ngufu zakoreshejwe. Ngira ngo nawe wahigirira ingufu, nta ngufu zakoreshejwe, nta ngufu polisi yakoresheje.
Impamvu babivuga nuko bashingira ku kuba bagiye bakaguta ubutaka bwose buri muryango, kandi ngo hari nabo bari kubwira ngo basinye ku ngufu ko bimutse.
Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Waguta ubutaka se ahubwo ukabushobora wabona polisi bwose ubutaka bwose bwo u Rwanda niyo bwa bugabanya he? Kugira ngo wakwigirira yo ukirebera ko nta cyangwa n'abandi barakubwira iyo ngufu iyo uvuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuhagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye numva rero ntabwo ariko byagenze.
Afandi muranyoherezayo ariko njyewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira.
Nibyo
niko byagenze.
Nta ngufu zakoreshejwe, ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira, ariko nta ngufu zakoreshejwe, ntazo polisi ntabwo nta ngufu yakoresheje, numva nta kibazo gihari.
Abavuga ko bakoreshejweho ingufu murababwira iki?
Abavuga ko bakoresheje ingufu barabeshye, ntabwo ari byo. Turabanyomoza ko atari byo, ko nta ngufu polisi yakoresheje.
Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe. Ibibazo byo kwimura abaturage ku bwirikorwa by'inyungu rusange turacyari Nyarutarama muri Banyahe. Muracyumva eh abagira ubusa nitwahagarariyaho. Twifuje no kumenya uko imiryango iri kwimurwa ibayeho. Ariko muri iki cyiciro byatugoye kubabona, ahubwo twavuganye n'abahageze ku ikubitiro kubera impamvu z'umutekano turahindura amajwi.
Ubu barangiye aya n'abakiku bya kuyoboze bwa kagari n'iki kujya kubaza impamvu batari bangenye.
Ubu bari kurara bate?
Harimo abacumbitse ngo bazihawe.
Yego.
Bamaze gucumbika mu bazihawe. Kubera nk'ejo arimo arahageraga.
Yego.
Ugasanga nabo barazibona biciye ngaho mu gitondo mbega bakarara ntazo babonye.
Uhamaze igihe kingana iki?
Mamaze imyaka ibiri. Ndi ndimwe n'abandi bajyanye batumye uwo mu cyiciro cya kabiri.
Baguhaye ingana iki wowe?
Icumi na
kane. Wari ufite igenagaciro ry'amafaranga angahe? None abavuga ko bari kwimura abantu baza inzu zihari, none mukamuvuga ko zidahagije, ubwo birafatwa bite byo byo? Hari abari kurara muri koridoro cyangwa abari kurara hanze? Hari ibindi bari kubaha bitari inzu nko kurya bimeze bite? Ubu se kuva uhageze urabona iterambere rimeze rite? Wagiye gucumbikisha abana kubera ubuto bw'inzu?
Ko
ugeranije abadafite aho kuba babimuye ni bangahe bari gucumbika
cyamenya umubare w'abadafite aho kuba
yego tugarutse kuri abo bana bawe se abiga ni bangahe kubishyura bimeze bite ngukunikije uko bisobanura ko kangondo washoboraga kuba ufite utuzi ukodesha hari gabangahe abicaye ni bangahe hari uburyo mubona bwo kuganira n'ubutegetsi mukabugezaho ibyo bibazo byose nk'uko mubivuga njyewe nkurikije ibyo ndi kubona abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga nuko bari kugenda babisangizanya baravuga ko ahubwo aho ngaho mu Busanza bageranije na hariya Kangondo na Kibiraro bita muri Banyahe mugiye muri paradizo byagiye bivugwa ngo umugabo cyangwa umugore agiye kuba ku rugo bisaba ko rimwe na rimwe kuba wabwira abana bakajya hanze ibyo biraba bimeze gute mubikora mute ngari ngari jimjaro mkabukira jinda kumba mufandi mwe ariko se mugire nde ariko se mugire nde hagataho hari nabahawe inzu bakabura icyo bazimaze
yewe ntabwo nagiyeyo
eh ntabwo agiyeyo
nahungiye hano
wahungiye hezi
narebye ongera kwihamba handi naho nahise atangira kurya gatoya
kuki ubyise kwihamba
mbabura ndekera aho ngaho muvandi
kubera
nacumura nicaye
umuntu acumura ahagaze nibyo byiza se
nuko bimeze nyine ako nemeye nyine narebye uwo nkaragiza nyine ariko nyine nuko nyine nuko bimeze nyine
kukaragiza se uravuga ko wafashe inzu urangije uyiha umuntu cyangwa warayigurishije
ntabwo nayigurishije nyine ihariko nkuko kuko nyine nyine
kubera iki rero ntabwo wayishimiye byagenze bite
muvandi wanyihangana utazura ibintu ibyo umuntu aba yabita mu mubiri we ko ari byo nyihanganira utabye imbabazi nuko bimeze nyine nuko nyine
bari bayiguhaye ariko
nari nayemeye nyine iby'imanza nyine byanze nyine tubona ko ntahereza ryabyo nyine
bari bakubwiye ko ufite agaciro kangahe
ibyo nagatiro niyo nkuko amakuru yayo yaho muyafite
yego
ibyo agira gato nyine bitari bibitse
yego
gatari miliyoni esheshatu nyuma nyine tubari ko nta konti ya ekisitensive ababitoboye
Yego.
Irazam kujamini na kuniyabiri na.
Yego.
Eko zewa za kuhungura huo dhiste ya wano njala ya mani ugrami tini na ugo na ime mirewe ugini chumba na sar yari yari
nane subu umunu wa iha ye wize yeko ayifasheneza bizara njira biti
umunu wa njina iha ye na achiwa
nane se kuwe chwa imu hae kandibari bae gu hae
nago na imu hae urundu
yego
niko jirangwe gu sanyine ayikore ayikore ramu ayikore sanyina ayitu ya muko ngu kwa ni
icho wa ine nzene ichi
nago yari hile nungu jango ite nungu jato
ufite mungu jango wa nungu angaya
mo jinani tumujango awan padi badi ni
ego
basi mizuri kwa yari kudeti ya mungavo
na nusuvuko ikuandite ho uzai suiza uzai kosi
na changu bache yonda wana na gongoja jijambo mlaja jina la zaidi na gonga ni mnyana gongoja
ovo ijeni chijera uzai yendo mufgiruti suvizindo yange changu uzai yendo bichi
ijeni chijera Bena yenda ani ngumwa mchango ngacha yini kubana ko kiga se mutira
yego
ndaye tungo kongo kwiri nyine ntakundi naze kumva nyine ari yabaye ingurane
twerekereza ku musozo w'ikiganiro umunyamategeko Innocent ho kubgayo uhunganira abanyarutaramo mu nkiko agasanga iki cyemezo cyo kubimura muri ubu buryo kizagira ingaruka ku manza zabo
Ukitefiri wa serini cha.
Gute.
Uchi kumujukuri nungu tuvea rujero.
Ego.
Bari kuzete jika rukavuga ruti. Abaruni bari mukariko wazi mkaha ugrane mumafara huko babisabaka. Ariko higi ukare urebe ugasanga majorite yose bamaze kujya mu mazu kandi kugahato. Bafanko bikose muri muri fura y'ubucamanza. Hari munsi wansi komeye cyane. Rero se kicibura rwa umuntu yabura naga ingurani kwiye mu mazu ari uko iyo nzi hari. None batwaye isenyu sindi n'ujya kurebura sanga ba hashenye sivye nkabashikama
Ego.
Ara Fabrice afite agashiro karini karenze miliyoni 35 ariko abandi bo ubwo se gucamaza bo wabaye ingurane ikwiye mu mafaranga kandi mu byukuri baramaze gufatiza uko biri kose abacamanza sindi n'abazasoma amaruri ya rubanza mu ruhande rumwe gisa naho cyamaze kuzimira umucamanza bavuga ngo ubwo ingurane ikwiye mu mafaranga kandi baramaze gufatiza uko biri kose sindi ngo bizagenda gute nange ntabwo nabwo ubusobanuro bw'uko ibintu bizagenda
yego
ariko ndareba nabo ari geri tazasomwa uko itandukanye ry'urubanza hakamenyekana bamaze kwimura muri babandi bareze abagiye mu mazu n'abataragiye mu mazu harimo bamwe na bamwe bagiye mu mazu harimo n'abandi bagize bagiye kwikota ndetse bifite ingaruka zikomeye ku mikirize y'urubanza
none nk'abantu muburana rura rubanza wavuga ko uwo mushoramari bavuga ngo yabubakiye amazu ni muntu ki
none se mushoramari ubundi nubwo wenda bafite ubundi buryo babivuga
yego
baba hari ababivuga ngo ni akajagari ngo mu buryo butandukanye ariko iyo ugiye ukareba resolution y'icyahoze ari njyanama y'akarere ka Gasabo
yego
birasobanutse neza umushoramari ni sosiyete bita Savana Creek
yande
iyobowe na Deni Karere
yego akazahakorera iki
akuvuga ngo ubundi kwari kubaka mu nzu inzu z'icyitegererezo inzu zihuye n'igishushanyo bonera cy'umujyi wa Kigali tucuzi ngo zari kuba ari etaje zingahe ariko yari amaparitema nyine yo ku rwego rujyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali
nk'umunyamategeko wunganira aba bantu mu nkiko ubonye uko bigenze undi muntu waza afite ikibazo nk'iki ngiki agira ngo umwunganire bya kugendekera bite wabyemera ntiwabyemera
nabyemera kuko ari uburenganzira bwe afite droit d'assistance et de representation ko biteganywa n'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga
yego
ariko rero mu byukuri uko biri kose ikomeretsa fuwa cyangwa se ikomeretsa imibereho y'umwavoka bagomba kujya kukunganira abantu kuko niba kuri ikibazo ntabwo ari ikibazo kireba abantu bahariye gusa muri Kangondo Kangondo ya kabiri na Kibiraro ni ikintu kigaragara neza yuko kireba abaturage abaturarwanda
inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none ngisoreje aha nshimiye buri wese wakigize mu musanzu ndetse namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga echo gye rubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Ebagira ubusa ari Kigali mu Rwanda namwe abakomeje kutwumva twongiye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.